really buzzing.
Kama utaenda angalia pa kutua. Kama utaenda angalia pa kutua. Kama utaenda angalia pa kutua. Bustani ya mau. Mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Misina hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizungu zungu. Hali so shwari, haki ya Mungu. Nimesha zama kwenye bezi, kwenye sasema nimepangawa. Mwambia sinyewezi.
Nikamuomba Mungu one day anishushie baraka zake. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ndo bingwa. Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ndo bingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga.
Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Wazazi wanisomesha kwa bidii, shule ya msingi hadi university. Japo nyumbani kulikuwa empty, sina cha kuwalipa ila kwa maombi. Mungu si atumani haikupita mwezi kanibariki na kazi. Life na ikachange toka sima na chumvi hadi walikuwa maini. Baraka zikazidi akanibariki na bibi na watoto wawili. Tukumshukuru sina budi. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ni bingwa. Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ni bingwa. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga.
Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ndo bingwa. Uabudiwe uimidiwe kwani wewe ndo bingwa.
Nilipogonga gonga bila kusita ukabonga bonga. Nilipogonga gonga bila kusita
every competition you're a winner. The way you wine fit on man to see that. Oh girl, killer me tigger. The way you wine, killing them all. Every competition you're a winner. The way you wine fit on man to see that.
Carry up and down.
Oh, no, no.
Carry up and down.
Oh, no, no.
Our body get a lot.
Oh, well.
I say our body get a lot.
Oh, well.
My baby carry front and back.
Oh, no, no.
She carry front and back.
Oh, no, no.
Our body get a lot.
Oh, well.
I say our body get a lot.
Oh, well. Hey, hey.
Time when he made you, msuputo design ya kikwetu, uko level ya kotu, number one never number two.
Uni mchezo kuikiza, una shine kwenye kiza, una tenda miujiza, ukinita 90k. Girl I wanna be your mister. Oh, and I can't deny the way you make me feel inside. You're beautiful again.
I can't deny
what's the way.
Shine, ya Coca-Cola shade. A young man no go fit concentrate. Oh, ah, baby no be lie. I fit to give you all my body and
you
soul.
You figure 6:30, na figure 12 o'clock. 12 o'clock. You keep figure 6:30, na figure 12 o'clock. 12 o'clock.
Wine for me, mommy. Wine for me. Slow dance for me.
She ain't no one man child. She went until the sun come up.
Nita kukama cha.
DJ Mike K.
Napenda vile wakata. Wakache sakata.
Kula kasava ukisikiza baby kwaito.
My love the style, my love the smile of everything. Oh,
kwaito. Njaro. Zako na nyingi ragato. Kame meshika basi si mama. Hakuna fee baby si chama. I am a man, say na umama. Kame meshika se mama mama.
Me aya lion, kame Mufasa. Me have the strength to give you one night long. I hypnotize it like a snake charmer. Me really want for hold him.
Oh, kamata. Baby vile wataka. Napenda vile wakata. Bakache sakata. Nita kukamata. Baby vile wataka. Napenda vile wakata. Wakache sakata.
African girl, you're born with it. Anytime you see me, want all of it. Diamond lips and golden hips. One jana samata, come ya no kamata.
Sexy girl, may you come over.
Come on.
Sexy girl, may you wine from back. Sexy girl, baby, bang, bang, bang. Ushi no gope, baby, bang, bang, bang. Sexy girl, may you come over. Sexy girl, may you wine from back. Sexy girl, baby, bang, bang, bang. Ushi no gope, baby, bang, bang. Oh, kamata. Baby, vile wataka.
No, she ain't no woman, child. She went until the sun come on.
Nita kukamata. Baby, vile wataka.
Napenda vile wakata.
Wakache sakata.
Put my hands in at your waist. Show me how much you care. My baby, don't worry. Your father ain't here.
Get out.
Say back it up to me. Love you see. Right now me ready make your love cover me. What kind of man live a girl lonely? Man, that I know me, no, that I know me.
Una capoa, taco matata. I'm loving the way how you're moving your body. Just talking and telling me things. Una capoa, taco matata. You're whining and tiny, the bass like a giant. I love how you're doing it.
Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo, ayoyo, kila nachofanya nafanya sababu yako we. Ayoyo, ayoyo,
mi mkali swa lakini unani improvement. Kila post lazima ni comment. Kali swa lakini unani improvement. Kila post lazima ni comment. Mami we ni Aish, we ni Godze. Basi kuwa wangu, hivyo ndiyo Godze. Sio story ma lakini unakaa familia. Come close up baby my future familia. Nimekubali ate chapo utanikali. Wate nika hasu nitowe izo majashu. Saini mabati badaye tuishi kasu. But ah, mfuko iko bienga. Noti na ojenga, mchezo ni wabenga. Mami, badaye utapenda.
Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo, ayoyo, kila ninachofanya nafanya sababu yako we. Ayoyo, ayoyo,
hata gava juzi walisema kuna kanji. Mwindi nao naleta uchaji. Ay, akwende. Kwani nini? Si akwende. Umekuwa na mitangu siku za twende. Hadi nipatane na rine. Idole safi ya maspete design. Si uko na shape, dressa kila aina. Vipi kwa kina maima. Usichanganyo na kina maina. But, ah, mfuko iko bienga. Noti na ujenga, mchezo ni wabenga. Mami, badaye utapenda.
Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo, ayoyo, kila ninachofanya nafanya sababu yako we. Ayoyo, ayoyo, acha nijitume kiume. Kesho matunda tuje tule. Nataka upendeze. Niyo mana niko bize. Nikulishe, nikuvishe. Oh my baby, take it easy. Oh my baby, oh my baby, baby, yeah, 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 yeah.
Kuchakarika kila siku.
Ayoyo, ayoyo. Unanipa kila sababu kuchakarika kila siku. Ayoyo, ayoyo. Chufanya, nafanya sababu yako we. Ayoyo, ayoyo, ayoyo.
Yani, nimechukua, nishikwa na police. Ayoyo, 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 ayoyo.
My K is my name. Music is my game.
Unakununu, unamuo yule. Let me play the guitar. Tubanjuke, tuzunguke mita, tuwalike. Harusi tafana, wabambike wale. Isukuti love like mayonde. No stress baby, usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa skandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love, I surrender. Myself to you, me arenda. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situtakwenda. Tuvume kajuks na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sindo kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara. Zani misas. achana na wale wagombi
wanuleta siasa.
Niambia, nichangia, kama ni nyimbo ni kuimbia. Eza litaloma kazi ya bolingo. Isi waskandos kiwilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uzeni. Tuvume Kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sino kusema we. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way. Nikuite papa, nanita mama. Nikuite papa, nanita mama. The African way.
DJ Mike
K.
They say love is a beautiful thing. Ila kwako imekulemea. Sababu ni wewe.
Jua inanichoma kibandani.
Why just treat me right, pen it me. I'll be your one and only. Why just treat me right, I'll give anything you need.
Chopata baby, usivimbe ipoke. Hata tukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi nilewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi nilewe nilivyo, nilivyo. Senti ukweli ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe. Lakini no romance without finance. No logomo kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami. Usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby. Njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Vika baby, see.
Hata kukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi nilewe nilivyo, nilivyo, nilivyo. Baby, njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Fika baby, see.
Basi nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Music is my game. Moto sana.
Basi pole mpenzi wangu. Twendele boka jifungwe. Lila nitoka chozi langu. Kuona unapiga kelele. Mina muomba baba mungu. Salama weze ujifungwe. Umenikumbusha mbali sana. Sana. Nimemkumbuka mama. Mama. Kumbe alipata tabu sana. Sana kuniza mwana, mwana. Subira, nilisubiri kakupata wewe. Nilivyo kupata kakupa mimba ili umizali. Na leo nasubiri unitotole. Jikaze mpenzi, Mungu yuko na wewe akusiru.
Madrama pigiwa simu na tale testa na tukanwa umeshanzisha wale kwa moyo wangu mpesi kupenda na ngumu kusamu moyo wangu nateseka sana na impenda kimbarau moyo wangu hotari kugawa wakunipa sila moyo wangu lumana na sisi tisa usijana. Tafadhali niombe na nyumbani visa ndugu zangu wasoe itaniumiza nafsi ikifike muzionge na mashemeji kufisi mnapocheka nao tahadhari sana sunajua na mziki vitabia vyo wamejawa tama na dada zangu mawifi chunga nyendo zao usipele kwa mrama wakikumbia kaniki mara chota nyayo jumume unakuwa
tafuna usimeze roda ongeza tubidi kunikuna sio kuniroga kunikomba zaidi pika nguna nitaleta mboga unipenda kabibi kwetu suna shushe na soda
oni moyo wangu mwepesi kupenda na ngumu kusamu moyo wangu nateseka sana na impenda kimbaramu moyo wangu hotari kugawa wakunipa sila
said it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I said it in nice,
nice. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazuli sheposura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, open, make I take a look, look. He don't tell you when my eye they true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I dey follow you to see what in the cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holla. She no get it wala. Baby, make we go see my mama.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist. Fire waste, she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste, she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste, she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste. Let go.
I wanna take you home, new money. Come on, daddy and mommy. Sit like it and I kiss some money. You sweet the sugar, girl, you're my honey. You say you like my song. Today I wanna sing you a cappella. Nafumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu,
wangu, wapeke. You are my angel.
Kiteko kiwe changu,
changu, chapeke. You are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist.
J, Mike K, Mike K.
When she come for the area, say all the man them Joe Ajo, all the boys down Kulugu, say let them dance Kulugu. You feeling me, baby, while I'm Golo. I'm the king of the Kunto, and they loving the way I do this uncle. I'm a kawaii now, Jogodo. Step that baby, come be mine now. I don't want shit down. In all the days, you don't take. I don't want shit down. Say baby, give me your love. I don't want shit down. Because I love you, we told my heart. Come romance me now, now. Oh my, school, school, Talia in a Jogodo. Oh mama, Jogodo. Oh father, Jogodo. Oh nana, Jogodo. I said the way out, Jogodo. No other, Jogodo. Asia, Jogodo. China, Jogodo. You know I wanna, Jogodo. Control, Jogodo. Oh cha, Jogodo. Oh ah, Jogodo. Oh my, love is in the eyes of baby, oh yeah, oh. Oh my God, if you give me love, I give you more, yeah, oh. Oh my God. Oh my baby, what you do I do to you? I like my love not the cocoa. If I give it to you, girl, you go jogodo. Yeah, give me the contour. Come here, come get in this photo. Yeah, my heart is bigger than the ocean. Baby, let me be your Aquaman. And if you give me your lotion, I'm available, girl. When you come for the area, so I demand them do I do. The boys down Kulugu, so let the dance Kulugu. You feeling me, baby, while I'm Golo. I'm the king of the Kunto, and they loving the way I do this uncle. Yeah, I'm a kawaii and Jogodo. Step that baby, come be mine now. I don't want shit down. In all the days, you don't take me. I don't want shit down. Say baby, give me your love. I don't want shit down. Because I love you, we
it on my heart. Don't romance me, nana. Oh, wind up. Hey, yeah. Oh, my. School, school. Daddy, I know. Oh, mama. Oh, father. Oh, nana. I said, oh, yeah. No other. Asia. China. You know I wanna. Oh, yeah. I say, no complication. I got education. My obligation is to make sure say money there for the occasion. You wanna hey, tapa tapa. I like the way your body goes, sapa sapa. Girl, oh fucka, oh tanta ta. Baby, get you to me like that, Santa. Oh, if you give me your love and attention, you will never have to mention. You will be my direction. Every time you go party, yeah. All the man them go ajo, all the boys them go logo.
Hola, mocamba, te lo quita. Nancy, que ya van a ringa, ringa, ringa.
Magic's anger on the
beat. Wanna ringa.
Wanna ringa, ringa, ringa.
Wanna ringa.
Moto
Sara. Wanna ringa, ringa, ringa.
Wanna ringa.
Mami, ya van a ringo, 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 ringo.
Wanna ringa.
I wanna kito, I wanna do, I wanna gaga. I wanna style, how kati kati papa. I wanna kazi, I wanna ride. Tuki pana gazi, wanna kata maji.
Chiki mingine anabonga. Na wana kazi, usiku wana fura. Bado mina songa, na sina pupa. Nimagi mina bonda, bonda.
Haka kademuka na katika tu. Nilika ona jana na mapati pati. Naka naringa, eti sika pati. Kavile nikadana, eti sika pati.
Anaringa.
Wanna ringa, ringa, ringa.
Wanna ringa.
Wanna ringa, ringa, ringa.
Wanna ringa.
Mamita wanna ma ringo, 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 ringo.
Wanna ringa.
Mamita wanna ma ringo, 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 ringo.
Una ringa na kameka pume paka baby haiwezi.
Haiwezi.
Una ni nyima nyima unazema imefika hiyo mwe.
Haiwezi.
Ajani towe. Ajani towe towe, ajani towe baby, ajani towe towe, ajani towe, ajani towe towe, ajani towe kila kitu baby towe towe. Baby girl, baby girl, uba ishafika.
Anaringa,
wana ringa ringa ringa,
wana ringa,
wana ringa ringa ringa,
wana ringa.
Mamita wana ma ringo 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 ringo,
wana ringa.
Hula mundulia napenda magwil gwil. Hapa jopatebo napiga majin jin. Zembe nedunda neko juu ya jini. Nateleza fiti na chezanya titi. Na vile wamecharara na wana ringa. Mze ya mtoto wako mbaya nimechinja. Napiga steloma ni designa munoma. Kama si moto ni moto yone suicide bomba. Puyeka puyeka puye suicide bomba. Puyeka puyeka puye it is no man.
Wana ringa.
Wana ringa ringa ringa.
Wana ringa.
DJ Mike K.
Uliza nitumia, zimenifikia. Nipo salama, ata usijali. Nalishwa vitamu, binono na jilia. Dilia niangamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau, nakumbuka tu lako jina. Kidogo angalau, bebo wa mizizi so kukata shina. Penzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Bime ukani dhara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ningekupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia, kumeza ukatema. Misi na gari. Ningekupa nini tena, hukumeza ukate. Nadeke, 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 nadeke. Sham sham, mtoto kanikabiri. Oh,
tena kamkam kumina mbila alfajiri na nishambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha penzi langu moto kunguza nishakusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau mbelo wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina mime ukani dhara visenti haba mfuko mechina nando uwezo wangu likuishia ningekupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema misi na gari ningekupa nini tena
Mike K.
Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Okay, simama, tumsifu Yesu. Inua mikono, tumsifu Yesu. Zunguka, tumsifu Yesu. Piga saluti. Tumsifu Yesu. Mark time. Tumsifu Yesu. Haturudi nyuma. Tumsifu Yesu. Tuki forward mbele. Tumsifu Yesu. Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Nikienda piti piti na msifu Yesu. Namsifu Yesu. Nikienda classes namsifu Yesu. Hata fatigue namsifu Yesu. Yani kila wakati namsifu Yesu. Siku zote namsifu Yesu. Hey, one two. Tukisifu Yesu. To the left. Tukisifu Yesu. Hey, to the right. Tukisifu Yesu. Tunainama tukisifu Yesu. Tunainuka tukisifu Yesu. Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kurutu, afande. Kurutu, ndio afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Kwani mmenuna, hapana afande. Stylo, tukisifu Yesu. Shuka, tukisifu Yesu.
DJ Mike K.
Kwamba unayo yatenda unaji unajitendea mwenyewe. Ukitenda mema unajitendea mwenyewe. Ukitenda maovu unajitendea mwenyewe. Ukitenda mema unajitendea mwenyewe. Ukitenda maovu unajitendea mwenyewe.
J. Mike K. Mike K.
Anakalisha masista duu. Yeye, yeye. Akipita sote macho juu. Yeye. Akitembea watu wote attention. Bad girl ananga bila lotion. Anaumiza mafis kwenye motion. Ukimcheki unazis meditation. Ina kwa kero. Huyu panya buku wale panya jero. Ameshika madon wote wako kelo. Mwendo wa mateka tushapigwa zero. I wanna roll with the body girl, body girl, eh. Body girl. I wanna ride with the body girl, body girl, eh. Body girl. I wanna be with the body girl, body girl, eh. Body girl, body girl. I wanna ride with the body girl, body girl, eh. Body girl. Summertime thing. Summertime thing, I wanna do the rock on my bling bling bling. Every Halloween, she looks like a vampire, scary things. Eh eh ah, why she's mem toto yupo likiso? Fimbo yake mimi shani chaparo. Pass me brem toto meni vikako. Nyuma kilo zake anavo zigizo. Eh yeah, eh yeah, oh yo. Eh yeah, eh yeah, eh yeah, oh yo. Eh yeah, vile navo move kama makusudi. Mina penda vile navo move abadi. Body girl, body girl, eh. Body girl, I wanna ride with the body girl, body girl, eh. Body girl, I wanna be with the body girl, body girl, eh. Body girl, body girl, body girl, I wanna ride with the body girl, body girl, eh. Body girl. Mtoto wa Kiafrika, umefunzwa mbio mpaka kwenu umepapita. Kiuno kabirika, moving like Vera Sidika. Mtoto unavolika, unapopita, unatuita, ita, ita. Mtoto wa Kiafrika, umefunzwa mbio mpaka kwenu umepapita. Kiuno kabirika, moving like Vera Sidika. Mtoto unavolika, unapopita, unatuita. Yama! I wanna roll with the body girl. Body girl. I wanna ride with the body girl.
Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba.
DJ Mike K.
Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba. Ukiona walemewa wakimbilia baba. Akina ndugu na akina dada. Alikufa juu ya sisi sote, so usiogope. Sio kwa mali kwa mali, ni misumari sumari, ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali kwa mali, ni misumari sumari, ndiyo Yesu akaniokoa. Msalaba baba baba lilife, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa noma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona, oma yana kimbia. Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Najiuliza mimi ni nani? Ndio uache utukufu uje unifie. Najiuliza mimi ni nani? Ndio uache majukumu unishughulikie. Msalaba ona vile magonjwa yanapona. Mahangaiko yanakoma. Kwa jina la Yesu sio kwa dola. Sio kwa mali kwa mali, ni misumari sumari, ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali kwa mali, ni misumari sumari, ndiyo Yesu akaniokoa. Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba. Yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba.
Sio kwa mali ni misumari sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Msalaba baba baba lilifia, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa Roma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona, oma yana kimbia. Yote yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba.
On Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K. K. K.